Tujja kukoowa n'omulundi n'ogumu okujjukiza gavumenti yaffe nti okufaanana nako n'ebitundu ebirala bya Uganda, Obwakabaka bwa Buganda bulina ebintu byabyo ebitasaana kuteekebwako bukwakkulizo.
Baba wana muzanye nengo, na ye buno Buganda lwasi bwe mwerijjako. Ayo omutanda kutusinze, anakulega mwakasale ngenda kalya. Ndayira erinnya ly'omuzaale Ssemakookiro, nz'okufiirira Obuganda njiyita mbaga. Obuganda bwabakola kiye njagala mmanye, wabeera w'amabanja atujjaggawa. Nga muvudde Buganda nga bwe mwogera, mu Baganda bayina enkwe. Nga twagadde mawanga ne tugasembeza, osanga n'omuyindi akiika embuga. Leero ndi wakalindi era lunaabala, ow'ebbanga otamuwuuna kusuza mpewo. Bwe tuba nga tuyina enkwe ekisooke, ate mutwesibirako kimugende Kenya. Wantaba n'ekiraalo n'enkondo mu kiyungu zibazambuzi. Muvvoole ekitiibwa ky'engoma munaalaba, oba okugira bw'obugonvu mugiyita kkapa. Baba wana muzanye nengo, naye buno Obuganda lwasi bwe mwerijjako. Ayo omutanda gutusinze, anaakuleegamu akasaale ngenda kalya. Ndayira erinnya ly'omuzaale Ssemakookiro, nz'okufiirira Obuganda njiyita mbaga. Ekitiibwa ky'Obuganda bakidibaze, ne bwe baba bagenda kubba bakiyimbawo, ne banyaga obutalekaawo. Bumutanda yeyasimbye bigenda mbuga, beetimbye agakookolo ki kye bataakole. N'abadde asobya kukaana yeebisebbosa, mu kumukuba emisanvu ne bamwaza. Nga kkaada y'okuzaala eyogera opiyo, oba baba wa musaala gwali gwandasi. Mubirenga mumanyi nti ebiri badda, kino ekitiibwa ky'Obuganda kyemulibaga. Amafuta agakyosa agagula bbeeyi, mubibuulire n'abaana abajjakula nti oyo adaaganya Obuganda tetumwagala. Baba wana muzanye nengo, naye buno Obuganda lwasi bwe mwerijjako. Ayo omutanda gutusinze, anaakuleegamu akasaale ngenda kalya. Ndayira erinnya ly'omuzaale Ssemakookiro, nz'okufiirira Obuganda njiyita mbaga. Munanenya okuniiga n'ennyumbamu, kayiira nsibuuka Buddu wali eshabboko. Ko kino omukama wange mbyobuwangwa, singa omusoleza awunguuta olwi. Ffe tukooye gayagaya eryo lye mutuleegako, bulijjo obutaabawuuna tukuumya empisa. Abalala abaddukanga waabwe nga bikaaye, kuno bazimbye magoloofa batuyitambwa. Omutima gwa Uganda bwe Buganda, nga nettabaaga n'ebigattanda Bakampala. Ne bw'oliba mulundi wajjakola, tulisengula Buganda kutuzza Juba. Mu mpisa y'obuwangwa tujja twekube, gwakiyiwamu ebikyafu weefudde ki. Baba wana muzanye nengo, naye buno Obuganda lwasi bwe mwerijjako. Ayo omutanda gutusinze, anaakuleegamu akasaale ngenda kalya. Ndayira erinnya ly'omuzaale Ssemakookiro, nz'okufiirira Obuganda njiyita mbaga. Anaakulya ennimi ng'akulagiggayo, n'okamujogeraawo. Ojereka Obuganda mwensalibwa, nange sikwekuleera nkulaba kkule. Kalala nkoma atalumba atamulumbye, naye k'omutazaama akulaga enkola. Kale nno n'Abaganda tuli bampisa, naye nga twakuzinza oziyita njuki. Kaŋŋende nnokodde ebyo tuli biddamu, awangaale Mukama waffe maasomoogi. Ono obugala Omuganda njagala nsine, ninammwe mwesibe ebisenso tugenda mbuga. Ono obugoma Obuganda njagala nsine, ninammwe mwesibe ebisenso tugenda mbuga. Tereyo ekikoma ekiganda njagala nsine, yongeza! Kone ekikoma ekiganda njagala nsine, ninammwe mwesibe ebisenso tugenda mbuga. Ono obugoma Obuganda n'akaluulu, ninammwe mwesibe ebisenso tugenda mbuga. Kone ekikoma ekiganda njagala nsine, ninammwe mwesibe. sivibi sezu lugenda mbuga Bono ugumo buganda na kaluru Namwe mwe sivibi sezu lugenda mbuga Kone chikome chikanda jagaranzine Tinamwe mwe sivibi sezu lugenda mbuga Bono ugumo buganda na kaluru Namwe mwe sivibi sezu lugenda mbuga